Studio 80 Halaji Malifu. Toyo Studio 80 kede kabaruji amen e fulfulde.
Seydou Daouto boggi jande fandu hala Mamadou Samassi ko jamnya li sagrab hedibe. Kuteji tangol bode glass do nyam ben nyam do ndiam mayoji le mali woni sisli yambere le mali nyaloma hertanango glass hultama wide le de ben mayo geci burta fofu jidude kuteji mudu dina le de hon mali gulirde hak hot autorité communication wadi noddango uditingol cuudi tele radio neldugol talki ditti man nyande joyme 2025 minuit nyaloma hertanango rafi ben nyamgul tew le aduna rundu yo kala nogay mars le yewtere meda on nampal yimbe le hewbe holtiwide den baw jati luntude tew le nyamduji amen dingon sem kawr jome hande kikide aljumaade nogay go mars 2025 bismillah sakrabe nyaloma li aduna rundu hertanango ben bode glace na yambine nogay mars hitande fuf fanda mudun yo faminde yimbe le fratiji taygul ben de taygul bode glace mayuji sabi wetere wakati kawrtal ndokobe kabaruji wadama nyande alkamsare de nogay mars bamako do e do sisli kuteji taygul bode glace e do ndiam mayuji le mali kunde kumni kawr mudun hewbe hawrti hen mohammed mamoud agrissa dun wonno ton kedan ko yebandu fason usman nyalbul alcisse
taygul bode glace wada to raji sanali adnarndu fubri do afrique do kabar mudona hey faratiji do jamarande don ko woltiwire docteur karunga keita andindo kabar bode glace
kawndi la fonte
soawi leydel to glace woni glace mudum ana wondi tayude yimbel gombe do jaarendi kamen en kam milan do wodana be kaaji jutbe anale ronde afrique to glace woni mudum so don du tayi ido way ufinde ndi amayongo fayato goriyaji ku teje mudum ana way maten sanne do demal
l'agriculture
taygol bode glasi ana waddana leede buubude caadele edun hewtodo leede godde sabe nato ndiral gori ndian hakkunde leede seku jara woni directeur national hydraulique
même si notre faiso leede amendi wana leede to glasi woni meden takkondir e leede to odo glasi woni ndiam mayo amengo sambe mudu fu leede guine eurota ndiam eurojam cote d'ivoire kanyndu ana way yottaade le leede amendi mali ana way jaati matule kutteje mudu
holitinde wide taygol bode glasi wulare onde watta dun ko sababu dun ana fawi do golleji izin ngaji e torraji mudun bangal hawalo le adnaru ndu
sakabe tuta halebe du karom banga bem ak facebook dun x notra dis tuudi seria ben kambe kambe torraji le dewgal notra mudun no len tuudi seria e le mali dun sisli kartal bamako do nyande akam sarande den no mbilandin ngal woni fewde dental pelle kundi pelle robe le mali den no tudra hakla yidi do haybugol robe e surbarbe bangal torraji e le dewgal yana be dor famki don kalfa guita hewne do fesam alcisse
yana ngoji ngatteede fewde rewbe sukabe rewbe fayoto worbe le leede amendi yari yeso sanne le duubi chakitiidi nam kabawruji godan di dido golleji holitiri wiide so kajatu togola yo goto e lamido pelle rewbe le leede amendi
renforcer la protection
simigol haybu gollo sisube e torraji e dewgal bangal faba yimbe sariya e gollebe sariya debbo mo torra e le dewgal jabota fi nebe sariya sabi hakle mako dum do yo aybinde sakrabe mako
accéder à la justice
ima daraji modi wadama irtu gouvernement leede amendi fasa ko dido bonandaji nom holitiri wiide kejaado ministre kumani do yirwara rewbe suka faye to galleji madame fatoumata sire jakite
aujourd'hui les chiffres
ko djuno jatteji hultadi di na hulbini wallo kawtal yu jatti sababu nemde hala tielaji bididi nawturgol sariya alhani kuni be kabar mudun be tamondira juude dawrido de bo hebata nuku dum renoto no haniri
michintinde taw wiide ila décembre 2024 leede amendi sembini sariyaji mawdi latal sababu haude dido bonandaji ngatteede fewde rewbe kan sukabe rewbe
projet hectare lamu kay no birki le mali padema fuddi ben nyande alkamsare no mars bamako do ben do mbijo ministre le ni hunde jande do itgol jawdu ben ino européenne bangal mero sapo tati sifa o projet o hontangul hor mudun yu dental ONG ngaji ben le mali ke kegal mali le dubi nay no fana mudun ben wi kambe communiquer mudbe hun jan hore hakkeji robe ben kanye wor ben de wi guroy bangal jandeji e ko nande mudu yelambe do fam keddon biado wadde resungaaji kewdi leedi ne leungaaji tati ne kanya galure bamako Abubakar Sogo Dogo ben goto e ardibe oro projet wonko hani alcisse keddon fostan kanko alio
C'est un projet d'envergure très large.
Le projet mode sanni. Tout ça bi so ministre commandé de jande le lead amendi kan hore andina kabaru majjum. Projet o hakke suka be ujinaji tendre no ga yam. Wadani de region aji sikaso kulikoro kai kan district Bamako. Ko tewte hen ko yo tobbe tatin. Hebure to janga wadne de jande ne hore kan darana de be fagasa. Midon jogino jawdi ni imadaraji mudum wondino jokitaadul ido region aji. Le sahal fa to le wuddu lede amendi imadaraji goddi waran wadede ido region aji ko warta ko. Ga odo projet kan min garan wadde dum ele ido region aji. Fedde Union Européenne meedino wadde imadaraji ni mudum. Dubi nay o watta o fuddi go o lewru janvier 2025 o timan chapantati go o lewru décembre 2028.
Le 31 décembre 2028.
Ñandi talatara nde men gollidat hak dum hoto comité communication men hoto autorité communication fuddi men bismindi talki yimbe la yimbe utini radio ji e télé ji nden radio ji yo sappu temdere sappu tati radio télé ji yo sappu e joyi nden no yalla kala jiddum delu talki to gollirde hak to nabete intal ak blalon ko men ka dafa songal sisi
di do dossier ngaji ana wawi nangede haute autorité de communication bande alalbare sappo e jeenay lewru mars hitan 2025 kalsi garoji fa yobbe fa jaltina o do dossier ujinaji mal hemere sefa di do jawdi ana wodane radio ngaji jagotodi ujinaji chapantati godan di radio ji di ngatta jaguji ujinaji temdere ana wodani tele ngaji ngadoji jagu ujinaji mal hemere sefa ana wodani tele ngaji di ngatta jagu million goto sefa yimbe lan jiltinobe hejoji tele kan radio yonnete kanyu en dido jawdi ka yoban dum fa laba tafom e le banque mo noddirta BMS SA fad mada nanguide talkur mandu ju ingol kaytaji mudum ana way wadel to fedde mi noddirta haute autorité de la communication hak fa joyi lewru mai hitan 2025 wakati minuit michin tinde tan wiile nartobe hebude dido kaytaji ka fu wajibe juude mu em kina immo yottotum be tawebe malin kobe du be sariaji leedi mali way dugude dum en
jogobule mali ngadi kaw fewde ben selikenta ko mor wadi kenyen e bangal badditati e kowal ne odo macho yo ben le nyaloma jogobere eliminator coupe du monde 2026 e wi dunke e kabaru bolom ben do kaw jogobule en na beeda jati ben be na beeda jati na mo en be jati bangal ben yagol e odo ngal do kortal wattu go sapo go juin tougal sapo jena juin 2026 to mexique etats-unis Maiga Adama Maiga yo journaliste ko hanni Alice Seke dana fostango kanko Ali.
Je pense que les aigles vraiment c'est
là. Mi le jagabul em leedi amendi imma de mudum jomka ele dedo pidana muddi san ciagal ko be kawi leedi Comore. Tobbe joyi tam be jogino le hakkune tobbe sappo e didi. Be kebi tobbe jetti kambe du. Faiso kambe woni chakite ele pool mabbe o. E be do lawol lobbol ka sabi tobbe ratan woni hakkune mabbe leedi Comore gondo e darna dido ba jogido tobbe jene. Leedi Madagascar na jogi tobbe sappo kan. Yimbel chu tebe fa wada pide balom ni wadira fu dambe nenay tom senfit ana wayu yede na jogi gonga fode pide leedi malikanye leedi centrafrique wadde mel so mi kebi kawle odo machidu sikka wala hen do benam darne amen tam bangal wadde qualifié yade dedo
position vont augmenter
tamani projet mo fondation irondela do mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faaba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
nyaloma noge mars hertanama he rafi nyamdu tew yalla da mi jo ben ko waru tew ele cellal hawalu ko nanne modon denno ele ben kuji hono kulkuru kulkani bamako e baflobe yimbe ele cifike kedana ko be kanni maran ko be hejaba amene do fistango usman nyalbuli
bon ete le kelem blani
mi wa wadde nyalla fa hirata mi nyamay tew golle suttugul nyamdu won ko ngadammi bamako do wonno ko himbe kebata nyamude tew nyande fu so wana don le gure yogaje yogabe an bay wadde libbi kewdi tawe nyamay tew nyaloma tawe mi nyamay tew hande woni arande ha mun ka tew bodejo ana way lumtinede e liggi pamon wiide hala tew bodejo halte himbe ana bay nyamude goddon hono cofe kanye liggi mimi yayi nafa yambingul o nyaloma sabe jati won himbe yogabe e ngala bawde sodde tew
so e o dungini nawal bangal modi kabar jamen yontarne kedana ko modam magi hebande fustango alsisi
mi fuddiran kabaruji amen yonterande hala cumu gaddo bonandaji kewudi bamako do fa yetto region gaji yogaji leedi amen di tawede wala fu mo yonki mudum heddi henka dido cumuji ka ruji ni san yimbe gombe tombe chakiti do wadde o sappo e jena lewru mars wadi leluma muti ko yetto to kios ngaji sappo woni duppi di fatim so mi jaar yeso faham ele kabaruji amen di mi kalam hala yaltugul fala ba leede kawrtube ele dental ngal be noddirta alliance des etats du sahel ele francophonie dedo leede holiti wiide dedo fedde kiriyanta ko watta ele golleji mudum di mi timina dido kabaruji halde hala ima daraji di gollirgal kuma ni do cuudi leede amen di wondi wadde bangal helde cuudi fu darnaadi sera mayo bamakongo dum waram laataade ele wi mabbe sababu buytude natugol ndiyam mata dam hono le nungoro wonde o ngal do gollirgal holiti wiide faaba muya wara faa wade fewde yimbe be nukule mu en warta fa hele
dokkatene ko wadjo hande sa krawo mi tawar saati fuf mi tunde himeji modo bangal mudo men 116 14 56 56 sikwalu si yutawon non ben watan hakilo kala ko kulti don bangal to funi 37 321 mere mere non ta fam e fuf buddi no ko to le telephone djum do sa yeto men magazine yeto men magazine ko baro kebe ne yewi dundu ben ima daraji ko hebate le manguro le mali beddi do manguro tawa de to suka so yam fulla katif kanga bakita kulukur e kashim be fatia tro ko heben ka to faysango min Ousmane Nyalibul yo enki region
men jeele nokku do namasa sotete sanne do bomako do nokku noddirte do namasa danka le on nokku mo jama heifa ana yabondira tawta jaaguji yogabe ane ndari ana nodda sodobe sotti gon namasa wadi faare o hewbe bawana koy mo ben le mabbe ana hen jenaba koltindo wida wadugol o jaagube dini don kebal
andon latade yumma galle wana hunde newinde nyaata tiagal tikkitgol kumul bangal huntangol hore alumsadaji kamina yata allah sabi jaagu namasa o ndarra gursise be gudde ci gujidi yalla minen kebatono ele jaagu namasa o bingel ledde dogingel garja sanali mali
le on ko namasa sotete golleji kewdi goddi ana ngade le majja ana hen dartugol hono kibi le kifawire sirade fa boye bayni dambele ana e gubal jaagoto ben namasa le ngoluma namasa danga
mi abora forola
so min tacci di min gaddandi bamako min dentinan di kabal kabal kiloji chapantati fadda ame waddi le kesuji yalla transform dum nanne min lutrandi purdingaji fa laba di da purdingaji dum lato sababu di bendalo tiagal le balde joy le frigo nen e puddata nyamede ciogu kiloji temere joy temere joy albarka allah kabal wohen
secrétaire général syndicat sotto bibbe ledde wombe do bamako do tayru bari holti wide sottugol namasa an beede kebal kiruduji di e leydi mendi
o namasa bisene molle
leydi malindi o leydi di namasa remata e mudun san burufufto joyla e kutala fay ledde kirundirde meden hono gine mali ngarta sodde namasa ko buri ton ngaji temdere bi codata nyande fuf le mali dun do no mo indi san kebal leydi di beedadi dun dun ko divar na nanna le mali ko warata kamyo ngaji sappo namasa ledde nanno je namasa le mali nangaba usuru
tane kolema
sini a hali hala jaagu bibbe ledde a halandu hala yawar kanyi hono dun mo birte burama samake idrissa traore golle mudun woni ko ngatta e kolitiwide na wawi wurde do o golle
bo semeni ngono
le yontere ne mbawi nanu le bam ko buri kamyongaji jeyfa jeegom e karngaji tusko kewdi ne jetta allah am sadaji am ko fu dun yaltata sugulam mum jugu yo al hali datidi di mo yafi bur fu fakuna joyla ifana on tidi ni sanne golle amen o
luwe wala
namasa darne mudo ana mauni sanne do keba leydi meden di sa tawa do kabar demal fayota de jagu e hokugol golle won ko woltiude andinde kabar keba docteur Lamisa Jakite
selon les statistiques
le jateji leydi di pour fuf bangal faawu kanyi gollirre leydi ni moni ne dido jateji bangal yirwere kirduji le hitan 2022 ko warata ton ngaji temre joy e nogo e joy demal mali do al hali beydari ko badi nay fa joy le temdere dina hitan 2021 dan dan namasa famda fi le hum chaglu hore kebal e ken do hebgul golle
a plusieurs niveaux
fayeta wa ala haliji namasa ana kewi le mali hono mo kodwar kanyamo burkina mo mali o ana horsi sanne won ko holti wida nyamobe yogabe wombe do bam ko do segu kanya e kulikoro
namasa mali o budum yidde fayso mo kodwar o buri momnude mo mali o buri welde namasa mali o ana hewi hebgul ngudundun na ya dina de kidide dido ko na momni natidi namasa mali on jimi sabini ngel leedu mali ndon haani nyamo filidium burkina
tay e wi andindo kabaru kebal docteur Lamisa Jakite tida laji pawidi do kabaru arafi faabade remobe namasa ana wadda chadele do kabaru edugol kebal kibi lek leymali